my B-boy. Oh na 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 na.
Ghost the baddest kid.
Wakisema ni filter, watumie tunao wapendeze lituwaone. Kwani shepu linajificha, mama linajificha. Na wakisema ni picha, wakapigi tunao waposti mtandaoni. Mana wanasema sana unapendeza gatusoni. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda.
Painless, I don't give a damn, I don't care, let them talk. Moyo mekupenda hivo hivo. Hata wakisema unavaki kwa doro. Who cares, I love you. Kama tuchizo ni makeup, ongeza na wanda. Vile tuinu fondo, wapate vibe. Mina chujua weto peda uo. Wakisema ni mkorogo weju mwagie. Mabubu I love you. Roho yangu wasifanya uko. Sita, I don't care that we semi na tisha. Mama sita uo, moyo wangu kwako mefi. Wakisema ni filter, watumie tunao, wapendeze tuwaone. Shepu linajificha, mama
Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Tena wanaona wivu tena wana.